J-Mo.
J-Mo on the mic.
J-Mo.
Nemo on the beat. Kano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Kano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
DJ lights off now. Baby, she quiet down. Papa na babo ba isemune. Sisi rigi muzange, ziva kakanyaga musisi. Sija kuwa kuwa ziva kubene konsi. Vya bina wabye. Aba mulubuga tulibawi, retu armazen. New school fellas, yefa aba chakase. Tuku digita Monday to Saturday. Every day my girls party day. Tuwa sala kune zibaba, ziba tuyise. Papete rubber stone, ziba promise. Check up your bam bam. Kayimose, tomula mula nono ya taka muse. Labank you know J-Mo jilese. Katu zina mazina mapya.
Kata wakati. Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Shoki we dub Al Qaeda we go go. Na wambia Facebook, Twitter ne Google. Tuka subula nono kuita loko. Bano 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 banyi bachitoko. Shiba, achitofa kuchitoko. Tengu mputu ale tulie mko wikoko. So wind up your waist for me baby. The way you move your body makes me crazy. They gonna make you rich like they get it. Fuck on the excess, no me no miss you. Oh, so let me see you shake it, shake it. Oh, yeah, let me see you low. So let me say, move it,
oh, jalan, move it slow. Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti. Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Chibebe chili kuchibi.
Kata wakati.
Biche mwa gaisa. Kuchi wachi kutekete. Let me see you just Shiba, ratchet over kuchitoko. Tengu mputu ale tulie mko wikoko.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.